I'm sorry, baby.
At you know. You know what I'm on.
DJ Drama on the beat.
Shemeji yangu nani, nataka nimjue. Memsevu jina gani, nataka nimjue. Shemeji yangu nani, nataka nimjue. Memsevu jina gani, nataka nimjue. Kama yule jamaa, eleva boda boda. Au yule msanii, yange mampaka boda. Shemeji yangu nataka nimjue, msevu jina gani, nataka nimjue. Kama yule mrembo, nataka nimjue. Ama yule kichaa, nataka nimjue. Esale sale maua, siyejua kuchagua chumba wake. Asale sale maua, siyejua kuchagua chumba wake.
Mefika bad,
shika bad, shika bad, mefika bad, mefika bad, ashu.
Kwani shemeji kibonge kibaumba, anajua kupika uja ujamu, guna bila ulau, na kibaby face ya unya unyau.
Ebona asalalu, we mwagalu, kama umempata shempisi kaliu. Kimodomo, salio, munga atagando uposi tumuone.
Esale sale maua, siyeju wa kuchagua chumba wake. Asale sale maua, siyeju wa kuchagua.